We more the glanding of the gang gang gang. Shoma 7976. 7976.
Wait a little moja maze. Yeah. Wait a little moja I say. Yeah. Wait a little moja maze. Yeah. Wait a little moja I say. Yeah. Wait a little moja maze. Yeah. Wait a little moja I say. Yeah. Wait a little moja maze. Yeah. Wait a little moja I say. Yeah. Ha, huyu nae kashika manzi mkali, yeah, anataka kumkata kachumbali, yeah, anataka kumbinua chali chali, yeah, anataka kumfanya diko flani mizuka. Katalina kata mizuka. Katalina kata mizuka. Katalina kata mizuka. Katalina kata. Come closer girl body fitter, yeah. Ukini call chap nimefika, yeah. I wanna give you time senorita, yeah. I wanna give you time mama sita, yeah. Watu wamelewa chaka chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika. Weta leta moja maze, yeah. Weta leta moja I say, yeah. Weta leta moja maze, yeah. Weta leta moja I say, yeah. Weta leta moja maze, yeah. Weta leta moja I say, yeah. Weta leta moja maze, yeah. Weta leta moja I say, yeah.
Me I'm bad man, me I'm no go fear. We don't fear, rock down, killer day pairs. Me I'm no go stressin', me I'm no go fear. We done kill it them, cheer. Every day kill it them, cheer. Every day, kill it them, cheer. More the glanding of the gang gang.
Come close a girl body fitter, yeah. Ukini call chap nimefika, yeah. I wanna give you time senorita, yeah. I wanna give you time mama sita, yeah.
Watu wamelewa chaka chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika, yeah. Watu wamelewa yani chakalika.
Weta leta moja maze, yeah. Weta leta moja I say. Yeah, weta leta moja maze. Yeah, weta leta moja I say. Yeah, weta leta moja maze. Yeah, weta leta moja I say. Yeah, weta leta moja maze. Yeah, weta leta moja I say. Yeah.